turebe inshusho y'icumi. Hariho umwami witwaga Ahasuwerusi, yari umwami w'imbaraga ukomeye cyane kandi yari umutunzi rwose. Nuko igihe kimwe gishyitse akora ibirori n'abakuru biwe bose. Byari ibirori by'abantu benshi kandi byari bikwiye rwose. Nuko uwariwe wese ararya kandi aranywa aranezerwa, maze ategeka yuko umwamikazi Vashti yoza agatambuka imbere yabo. Uko umugore w'umwami aranga, maze birakaza umwami rwose cyane. Uko umwami abazanye nabo batware bari aho ngaho bati, ni gute nshobora kugira uyu mugore? Nuko abo batware bamusungura yuko akwiriye kwambura uwo mugore ihuzu y'ubwamikazi, maze akagenda ntasubire kandi kuzosubira iw'umwami, kandi bashobore gushakira umwami uwundi mwami uwundi mugore. Umwami Asuwerusi biramunezeza rwose yumvise iryo jambo. Nuko umwami yohereza ubutumwa mu bihugu bye byose ngo bagende bashake umukobwa mwiza bazamumuzanire azosubire mu cyimbo cya Vashti. Hariho umukobwa witwaga ngo ni Esteri, wari waraturutse mu gihugu cy'i Buyuda, iwe yari imfubyi ntiyari afite ababyeyi, kandi nyirarume witwaga ngo ni Moridekayi niwe wari umutunze. Nuko bafata Esteri baramujyana ibwami, kandi bamubwira yuko adakwiriye kuzimenyekanisha yuko ari Umuyuda. Nuko Moridekayi aragenda ajyana na Esteri. Ashitse Moridekayi asigara ku muryango, maze Esteri arinjira asanga umwami, ntiyamubwira yuko ari Umuyuda. Umwami aramukunda kandi aramunezeza cyane, nibwo yamugize umwamikazi mu cyimbo cya Vashti.